jiranyo osikiriza olimulala wabobendaba wakuzibwa nyo empisa zanoga olimuntu wadembe osingira nolugoyo lwalulu amalanga ebbala lyanoga byonna byonna gwe wabifuna olina wange sisigenda kulaba mkana nemulele kambwe ngomubi alumba ocha kubeda wange njoku wangalanga omulunji wange sisigenda kulaba mkana nemulele kambwe ngomubi alumba ocha kubeda wange. Yeah.